Tuse karabaraba wamwe Lero simanyo badino bisoke ntya Leka nsoke kwebaza mulwanirizi Awamuna bobonna bamukwatirako Sebo dada webale kulwana nnyo Oli kiki baana bazzukulu banakana Olw'okuba babayinja banyunyunsi Mazima Uganda babadde bagijjuza Mukuzaala nzige buzige sikulinda mazima Buli mwaka azaala oluusi balongo Abajja babiri mu kusenga awantu emyaka kkumi gyokka nga bafuuse ekyalo Ebyo ebibuga byonna ne babyefunza nga beesulira waggulu mu zakalina be bannyini ensi neetugoberwa mu byalo Olwo nanyunyunta muddugavu n'akamala ensawa gipima bwagiwa gikebbiibiira ati ezisukka enkikumi akugamba mu nsanvu bw'okaayanako addamu najjoogo Itamanyi kusoma gwe nakubala tamanyi Gabi matufu nyonyo iranze tanyaga Oba tayagala we twale walala Bw'omaga maga nga gulali omu Ngokkiriza bangi nga kunyaga Bwasisi gwakuwa okukwebaza okulima Akutonera kikwasa kya mbunza Laba omunyazi Yennyini dduuka y'omu yagula ebirimwa Mumwanya kubya tenodda mu dduuka Olugoye lwasatu akulamulira kyenda Bei ya mwisho siringi si nsambu Aya kumi banja sasule nkaka twale Olwakunyaga Ngabuuza muyindi wange banja ndekera Bagiya mulemerawo buli lwe yekutira Ye bwasiisi olaati yakuwa namba Laba ekitalo omuyindi kondo Abayindi be batulemesa okusoma Akubba mu by'omuguza ne mu ebyo byakuguza Faba tuga bufizi gye ziva zirema Naddala abalimi abasiba mu nnimiro Nga bo basoma nga bawangula diguli Ku musimbi ba kitaabwe gwe banyaga Emyaka nsanvu bukya batunyunyunta Tewali muyindi asaba muddo ku nguudo Tewali muyindi akola bwa boyi manju
Boyi, yongeza piripiri na maji
Ng'olumanya nti muddugavu yayitibwa Bamasikini baddugavu be baliwo Seba nini we bali kuyamba nnyo Dada nini we bali kulwana nnyo Mazima okumanya ng'omuyindi ajooga Mwakkiriziganya otunde mu dduuka Loole ye bw'ejja ng'ejjudde endibota Naawe akulagira okupakula endibota Takwatibwa nsonyi kukuyita mu dduuka Oyo lebbi w'obwana bwe gwe bwafulumye Mulabe jjoogo Ate bwe weekunya nagwo omusango nnyo Olwo navuma gwe wenna n'akusensebula
Maalya nnyoko mbwankobe enkima kwagwa Oba tasobola genda emalala gyali
Laba ekitalo omuyindi ajooga Dada nini we bali okuyambye nnyo Olwo nasosola omuddugavu n'akamala ng'ekkirasi y'omunyani kwanywera N'amala kusanga ng'oginywesezza ajasa n'evaawo Mazima mmotoka balina lukunkumuli Naye bulijjo batuleka ku nguudo Ate nazi kuno mu mirembe egiyise Ng'akayumba k'omunyani gyakyama Kaliko etteeka munnange kakali Ng'omuddugavu tofuluma gyafuluma Ne bw'oba oyabika weekuniza n'onywera n'okira effumbe Tomenya etteeka wabula omulimu gwo okuyonja gyafuluma Gwe n'ovaayo mulabe jjoogo Leka mbuuza abange njagala okumanya Boba naffe bafuluma nsiiti nanti kipawuda wabula ejjoogo Nedda nedda ejjoogo libayinze nnyo Obunyunyunsi n'enguzi kwe beesigamye Amiinya birabye n'abisimbire kuli Aga maduuka kaakati agabaggyeeko Era n'obusuubuzi nabwo abutuddizza Bajja kukola leero eyiyo baagimala Bagende naffe bibuga tubyebakemu Seba nini we bali kulwana nnyo Dada nini we bali okuyambye nnyo Kino ky'okoze tekikolwa mutiitizi Bannayuganda musituke tumukwatireko